That's classic song. River Camp Soldiers in the building. That's 69. Nick your pillars, my boy Billy Nine. We on fire. We on fire. Be leader. Be leader.
Naza pimba mziki ni kukumbushe zako enzi. Ushabiki ni urafiki usini lazimishe tuwe wapenzi.
Siwezi.
Kwenye tape deck haiwezi ni vipi mi unipe headache. Wastini na semanini hatuwezi meki. Kabla sijahema sana usha kugema mafataki. Najihisi ukinikisi na utaji mswaki. Sikutaki hauna ladha. Unaponikumbatia unipa mawazo ya ngaza. Shikamo unakaza umri kama maza. Na misi yo father ni vipi ntakuliwaza. Nikurulishe ujana misi yo maulana. Nirulishe utoto nasema na kutukana. Mini sugar kwenye fani sio sugar kwa mamami. Hey don't try me. Unataka kunikuza, unataka kunifunza au unataka kumlipiza mumeo kumrevenge. Kama game ulisha change hata umri umechelewa. Katunze vizuri au watoto mliopewa.
Naweza kuimba mziki ni kukumbushe zako enzi. Ushabiki ni urafiki usini lazimishe tuwe wapenzi.
Siwezi. We mtu mzima. We mtu mzima.
Hatulingani mina watu endani.
We mtu mzima. We mtu mzima.
Yeah. Hatulingani mina watu endani.
Wasani tuheshimike na wasani tusife. Na wanawake tunaukesha kuwafungua kama opener. Good boy VP ni ajeni VP umezipenda. Basi kanunue CD na sio wajenda. Za kutongoza wasani kununua wasani. Si uburudisha watu siso waumeza watu. Mina tafuta kazi stafuti mzazi. Ishangazi tafadhali unataku niekandani. What's up miso mwali. Yapo kitu sinaga utaendelea kwa mwaga. Vita miogo na baga. Inawezekana tukiboresha hizo swaga. Usintangulizie hela usinilete usela. Tena wache kunieleza na utoke kwa hii meza. Right? You are my mother from another father. Hey, I'm your son from another mother. Okay, Nikki baby.
Naweza kuimba mziki ni kukumbushe zako enzi. Ushabiki ni urafiki usini lazimishe tuwe wapenzi.
Siwezi.
Mischezei mabinti, yes. Mischezei mamaza. Kwa hiyo mantiki mine styles za kuflows. Na styles za kwenye vyo. Tukutane kwenye show. Get close, get the picture. I'm the best teacher. I'm the best picture. For the best future. For the best. Cause I'm the best teacher. I'm the best teacher. For the best future. For the best future.
Naweza kuimba mziki